It's Fellas Production. Fellas.
Kisha nisake hela, kisha ukikosa wazomehe. Labda nitakosa dona, ina imani dua unionehe. Minajua binadamu wabaya wakosi kuongea. Sijamua kukatutamaa japo utanionea. Andiyo mana nikikosaga kidogo imani bado nitajipaga. Ndipo mtani napotokaga mwangazi wako siku ikae kamchana. Minajua binadamu wabaya wakosi kuongea. Ila sijamua kukata tamaa japo utanionea. Aye, hey, hey. Mzuge tafarani jeli kwa nini? Msela se Angeto we don't wanna be. Mzuge tafarani jeli kwa nini? Yeah. Kila mchana kukikucha mzuge tafarani jeli yani kwa nini? Kwa nini?
Okay. Kwa msela wangu wote kwa hii game. Kina Kansi, kina Biki, kina Cheese, I say. Kula Rizzi, kwa kusahau. Your Fellas Production, Fellas T Music niggas.
Okay.
I want to see you there. I Ryan Zuka Biba, not the first time. Okay. Y'all niggas are dope, y'all niggas are shit and dope. I gonna see you soon. Yeah.
We don't wanna be. Zuge tafalani deli kwa nini?